Waati damadɔ Amérique politique la a siɲɛ fɔlɔ don Amérique jamana wasabulon ɲɛmɔgɔ bɔra fanga la. Républicain wasaden Matt Gaetz ye wote wajibiya McCarthy bɔli la.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
A y'a jira ko a dusu tiɲɛna McCarthy ka ɲɛmɔgɔya la. A ma se ka fanga ka wariko sariya dɔ tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ni musako kɛcogo kɔrɔw ye. Wasaden Matt Gaetz, Republican Wasaden.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Ne fe juru miliard bi saba ni saba ba yirika ye ɲagami ye. Ne hakili la ka dɔrɔmɛ miliard fila ni tɔrɔmɔɲɔ fila sɔrɔ san o san o ye kunnasirilenya ye. Ne hakili la ni ma tɛmɛ kalansen kelen musakaw kan o ye ɲagami ye. McCarthy y'a jira kunnafonidilaw la ko ale tɛna boli tuguni kumalasela jɔyɔrɔ la. Wasaden Kevin McCarthy, Republican Wasaden.
I can continue to fight, maybe in a different manner.
Ne bɛ se ka taa fɛ ka kɛlɛ kɛ nasɔrɔ cogo wɛrɛ la. Ne tɛna boli kumalasela ye tuguni. Nga Republican Wasadenw cayalenba min tun bɛ wasabulon la, o kɔrɔ ye ko Gaetz mago tun bɛ Republican ka wote segi dɔrɔn de la ka fara Democrats bɛɛ kan walasa ka McCarthy gɛn ka bɔ fanga la, min ye kɔrɔfɔli caman sɔrɔ kabini a sɔnna juruko dantigɛli bɛnkan ma ɲina san daminɛ na ni jamanatigi Joe Biden ye. Republican Wasaden Bob Good ale fɛ.
Many of us had begged the speaker, pleaded with the speaker repeatedly.
An chama tunye kumalasela deli, ka kumalasela deli siye chama ko aka barake ni juru hake dantigeni walasa ka musaka dogoyali ani fin kurabwali uke. Onona aye benkanke walasa ka dofara juru hake ukan dante mina.
Debt ceiling.
Hali ni Republican fanba ye vote kɛ walasa ka McCarthy ka to ɲɛmɔgɔya la. Republican Tom Cole Wasaden ale fɛ.
Think long and hard before you plunge us into chaos.
Aw k'aw miiri kosɛbɛ san'aw ka fili ɲagami kɔnɔ, baw an bɛ taa o yɔrɔ de la n'an ye kumalasela bila. Demokratu ka wote de ɲɔgɔn sɔrɔ ka McCarthy boyen, o de ye danfara dɔn. Nga Demokrati Wasaden Pramila Jayapal fɛ. An tɛ wote cogo si la min bena dɛmɛ kɛ ka wasanbulon ɲɛmɔgɔ McCarthy kisi. Demokratu ka wasaden Annie Custer, an tɛ se ka da la wa an hakili la i be se ka o ye a yɛrɛla cɛkɛda kɔnɔ, nga siga t'a la i be se k'a ye anw ye ni Amerik jamanaden minɛ cogo min na. Tariku jigini min kɛra ni Amérique wasabulon kɔnɔ, o bena waati dɔ la fanga ka wariko bɛnkan kuntala surun kɔnɔ Amérique ka dɛmɛ min kɛra Ukraine ma n'o tun tɛ o la. John Kirby jamana lakanani tɔnba ka kumalasela ale fɛ.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
So ɲɛmɔgɔya bɛɛ be dɛmɛ don walasa ka taa fɛ ka Ukraine dɛmɛ, wa wasabulon fanba min be Republicanw fan fɛ olu de be don ka taa fɛ ka Ukraine dɛmɛ. Hakɛ fitini dɔ be yen, kumakan fɔlenba, kumakantigi fitini fitini mun be ka gwɛlɛya kɔsegin o kan, nga u t'u ka politiki jira, u t'u ka ɲɛmɔgɔya jira. Amérique sariyatigɛlaw bena kalata kɛ dɔgɔkun nata la ka ɲɛsi wasabulon ɲɛmɔgɔya kura ma n'o ye mɔgɔ filanan ye jamanatigi ka jɔyɔrɔ nɔnabila filanan na. VOA kunnafonidila Catherine Gibson ka hakilita ɲininiw ani Mohamed Ture ka lakalila VOA Bambara, Washington DC.